Yeah. Weusi.
Bindiko.
Hey.
Bindiko.
Aha.
Bindiko.
Lambarelli, why am Kali why? Rosi na umakweli, why am Kali why?
We baba,
posa posa posa,
we baba,
posa posa posa,
kitani moto, skani moto, wapi koto, kitu moto, akuna ndoto, sembeza msokoto, wanaleta ropo ropo,
kamata yu, kamata shika yu, weo mbegani ya mtoa.
Tunakota makopo, na sisa vicha, pasha kiporo.
Ni che 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 che, ni te 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 te. Apecha pecha lololo, lirumba kali ndombolo. Kuinua mgongo mgogoro,
ukiwa huna kitu mgogoro. Ukitusua humu migogoro, fimbo masaki mpaka vigodoro. Tunahemia mapanga vichochoroni.
Poza, poza, poza. Ndiko, ndiko.
Lambarelli, why am Kali why? Rosi na umakweli, why am Kali why?
Ndiko, 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 ndiko.
We baba,
posa posa posa.
We baba,
posa posa posa.
We baba.
Wachawi bana kuna bongo, wachawi mbona mpigi zongo, wachawi bana longo longo, maisha mbona bado bongo. Wachawi bana natania msijenike uza tumbo kuwa mgongo. Na bongo ndo tunachemshwa mafulu wa vivo kuchemsha bongo. Maisha yange kuwa nywele mpaka sasa situshanye wadongo. Peupe walisilimishwa kisa ninja, hey, bombo.
Mbwa wanalamba reli,
waya mkali wai.
Rosi na umakweli,
waya mkali wai.
Ndiko, ndiko.
Aha, mbwa getikali, tumbo jakali. Ikipita leo basi jana afadhali.
Waya,
jana afadhali.
Baba,
watu hawaoni mbali.
Waya,
hawaoni mbali. Njaa kali Ramadhani ipo Januari.
Waya, waya.
Tunaisoma, wanaisoma.
Waya, waya.
Tunasomana kifo cha mende chali. House party, house party tupa mbali. Birthday zema baby weka mbali. Bia hazinyoki leta pombe kali.
Bia hazinyoki leta pombe kali.
Posa, posa, posa.
We baba,
posa, posa, posa.
Why am Kali why?
Rosi na umakweli.